ngiyavula imbizo ngalomuntu ohambile Bengcinda ngavula imbizo ngalomuntu ohambile Bengfula bengumakoti ekhaya usungaba Bengfula bengumakoti ekhaya usungaba Inhliziyo yami ngikhethe kanjani Awandi
inhliziyo yami ngikhethe kanjani
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 Inhliziyo yami ngikhethe kanjani Okay.